zenhousenambia.com.
Nigga, don't upset me for a bitch you black and blue. Wasekuka walamfia wakamba bad by me and you. Dava pontele ngwe na matako ya rimumeshi. Damyo kamba ya vana tipo tano lela ndeshi. Ineshiri ya masushi, masushi ya hita shira. Wata wapya wabishi, just a hippo fabishi. Teko muti mapanshi, tima jita panishi. Meno kushota chilozi kumveka monga Spanish. Sorry man dad,
sorry kicha.
Walamfia kari,
kakunduka.
Bebe papa chifuno kuchita. Deshe papa chifuku shati bwa. Nazanya kai.
Debu debu.
Get him down.
Pew pew pew.
Nazanya kai.
Debu debu.
Get him down.
Pew pew pew.
Nazanya kai.
Debu debu.
Get him down.
Pew pew pew.
Nazanya kai.
Anona chongo. Nizivela fulu niskopio limumoto kumbati 3. Taboila boila nangu nithamomita singa kwani sokonga tikri. Kuponta ni free no wonder was kidding. Muma zivela makompas G. Kevena tikatwala tilipe mangwala. Ero you can never sondash me. My homies beat for fun, I'm promising you see for go. Capable fifi nuta tuya nako kuitobo. Wakifundula mbofaka sugar muzigolo. Kwatu mozambo pigana misongo mkwele mobu. Kemu nobu junova kopu. Tifoni yuri boy kamu prison ina shimobu. Tukweba mungu, how soon for three, samwe mungu. Fresheta bogu, wira roti fona chosa glock. Vela ma voices kumutu ya laki finish him. Kembo kumbuyo ya bondali na kamini chim. I'm coming after you, utabile kusim sim. Visa vi is a kankala horror film. Sani penya jeri kwa kenkiyo ndi wakemiko. Pono na kembo ba na mayo bali mwafweniko. Ni mapwela wadi ya kuno za choka ko teribo. Chanta usofa gastimbala ndipa jeni tu. Ndava lwalila na fumi ya lwalila vasharila. Sinava chaila sima ochili baba China. Bulendo mwai matatula ila vaka mwaila. Kofu na ticha FS specha puna
ila. Sorry man dad,
sorry kicha.
Warafia kari,
takunduka.
Bebe papa chifuno kuchita. Deshe papa chifuku shati bwa. Nazanya kari,
debu debu.
Get him down,
pew pew pew.
Nazanya kari,
debu debu.
Get him down,
pew pew pew.
Nazanya kari,
debu debu.
Get him down,
pew pew pew.
Nazanya kari.
Zenhousenambia.com.